Westsidemusiclog.net.
Dorazone, rap so fit de pano. Yo boy,
hurry up for me. Kabena baby ni visite. Kabena sivi wa milane. Ndine bateza monga ni pola. Ima konda monga sivi za kazira. Na iwe wa luta ken. Na iwe wa enda ken. Liwe nezo ona mo future. Ama nisi ya zote. Na iwe wa enda again. Again. Wa enda again. Ama nisi ya zote. Na iwe wa enda again. Enda again. Sivi wa milane Ndine batesa monga ni bola Ima konda monga sivi za kazira Na iwe wa luta again Na iwe wa enda again Liwe nezo ona mo future Ama nisi ya zote Na iwe wa enda again
Again Wa enda again
Ama nisi ya zote Na iwe wa enda again
Enda again
Amani si ya soche na iwe wa enda again
Amani si ya soche
na iwe wa enda again
Norak son Rap so fit Yo boy yo max
Amani si ya soche na iwe wa enda again
Mbi palastu kafsan memo fit Kabashida ben
Downloaded from westsidemusicblog.net.